exclusive to Zayd Hype Man.
About this producer lover. It's a run out sounds production.
Africa real baddest, baddest, Deborah, umfuachi onsepe na umfuachi ete. Dalalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo we na tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo tako akabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifi wika mumu doi wafi kukafia. Umfuafye lelo kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. La kijane kwe na tulakapita tulakwata mapuresha tuipunkam lelo nichi mailo pakesa chimbi wila akonga moi wachitako fimbi sansa muka loa pena shana ibila loa akatena fima presha vika mukarumu koma munona chilila ulikuisa tona ama chushinga ya kupisha mumadanka fula wanga danko kuchomba wataka nanguli mwipi waima wadanka vilimbanga fialila waima wadansa umfuachi onsepe na umfuachi ete dalalo mweoni lelo kwete sekesho mupashi umfuefye kenge leka chilo we na tule ya tuange enjoy lelo dimbi mailo tako akabe fima pressure fionse ifyo ufilabe wifi wika mumu doi wafi kukafia umfuafie lelo kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Iwe umfuafye lelo kwati itakwa bapuresha. Nama COVID agale pa. No peace wawafye no mwenso wamfwa. Ela ifo fiku sendelo mutende. Kinguka fila sana kuya mfuafye kenge. Tashingi la batu geba dionse. Tashimone kenchito bad fire konse. Kwanisha pala ifi alidula noku tontonga nyabushe nenga kula nanguchi befi mune wizinki mana sansa muka ukatoloka kamana fila befyo kote fya mapuresha umfuefe kwa chita kwa mapuresha umfuachi onsepe na umfuachi ete talalo mweoni lelo kwete sekesho mupashi umfuefye kenge leka chilo we na tule ya tuange enjoy lelo dimbi mailo tako akabe fima pressure fionse ifyo ufilabe wifi wika mumu doi wafi kukafia umfuafye lelo kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Iwe umfuafye lelo kwati itakwa bapuresha. African real baddest girl. Deborah. Ela, 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 wise 21, 21, 21.
Exclusive to Zayd Hype Mag.